Nyalido ande atalata noga etati leuru avril dubu jina jide sapo ejena yamde joy mintaji sapo ejewon kovitori kibaruji mwenko min Omar Hama Jangantao nani kwe kibaruji. Kwa wato ni bipe lady Niger hembre e noga enje gom kampe ndomi watu rede jude to enda libi eko wata keme dido e noga e goo notawa ander garuja kasu to enda lady libi no mapi onana komoto biro njota anigu lady Niger to enda libi hali der kibaru jimodo. Aga dezi ni golo bekali jeje no don tampa sane alla e buita ki fato ndiam lolati kope mbasata benjarni na kali jeje mapi. Yewtere meden pindino hande yartana ena doso to bandi min Hawa Usman ye yewti do e lami do arewa keso do fila lamu mabbe tubal ngagu dubi keme joy latingo kanko ni chapande tato e tatabo lomtudo. Kwari jam hirtema yorna kalira no mi ondere ko e kibaruji meden bieni bipe lady Niger hembre e lasso e jego ndo mi wartireje duje to enda libi e fahande keme dido e no gay e goo no tawa ndere garuje kasu to enda lady libi no mapi yeru no Alasan Mulul al Husseini Mulul dun wani mawdo biro joda ni go lady Niger tawado to enda libi wiri. Wadi du ahali e wide ko watto nimbe hembre kan en wani ko wartira ndere jeddire wittine de hautade e fedde lady di dum woni Touba koobe hajjine nimbe feroybe ternan fuday noddi me cialalo faminiri hanoni
woni wod ambassade no
gay ambassade lady Niger ton der lady Libi wakkati fumi den tawda sigila wartirde himbe wuro fed OIM fed lede duniyaru hawjine filla ummotobe lede mu en pa lede Touba koobe kan wonno wallirami min gartirabe der balde nay bittide de wadi himbe be min gartiri handen dum miden godi sigila wartirde wobbe be ade do Tripoli be gadde nyamay bibbe lady Niger du no henangede himbe lady Niger du tan min gonmi den ada handen ni himbe hemre e laso e jeegom gonani min do no kedi gartire wuro wobbe ma natire lady dingonga wobbe du dereji jonde en ni goni kubay himbe keme dido e laso e gogom kanka gacce gadi ko nanga be kitanama ibe ton ibe uddi amma mine min gondaka e bendo be dereji en kubay ben fillem en ni min gonda
de ceux qui n'ont pas de papier.
Segelani indi tirado ngartirane min dekirabe amin e sukabe amin rewbe dum dundartana filla rewbe diwtanobe illu mbien jie dubu jinaji didi e sapo e jenay to enda de sapo e jeti nder ngalewa region difa dum dekinake nder lebi chaketi didi. Ama bako dunda gwalangal no woni e hore mun no Musa Changari sekretar general fede jinganobe bipe lady wiri. Wodi do famini wide hano kanko tawad nder segele mwata dande yade bipe lady e fawari joni late janane kwatawe fi o hala nama kwa yawi. Ternan Fuday Ahmed yewtidi ama kufahandi.
Nous continuons.
Min jodaki miden hen hana du minen tan fa he pelle jinganoji himbe leedi gom no tawa der durugum ko watta cukabe rewbe e rewbe mawbe diutabe dillida ton ingele o ben gartiraamu wadino wakkati ko ibe kabe be kalda he himbe mabbe amma ko sakiti dum wala andando der ko be goni minen he ko e amin du mi anda der ko burna mabbe woni min anda du fa handen gam be acci noddude saarobe mabbe amma midan andini ko wobbe mabbe no buri cellal mabbe ni e der ko be goni kannon mi andana gomnati no hani wi e durwi be andani sarobe bendu keba habaruji mabbe ana kambe tandu himbe leedi din fu no kani andana der ko be
goni
nani mbi am fawar joni bibbe leedi Nigeria fero be ngari joddi le wuro wi e tengo gari Ahmed der komina Bangi region Tawa kebi mballaga yade to fedde leede duniyar hawjinde filla nyamri fuddan lerundu e lawangal du no fedde ONG biyetedo Samaritans Purge kan walloitabe yeruno Sani Salisu idabo mer Bangi wiri ala Sankozi Mohamed noddimo o faminiri hanoni
ben gaddi ni gauri ben gaddi du farin ben gaddi neban kwato bido chapat na e joy don ko ben gaddan himbe kwato kemi yetto lati ben gonno dum fa wallite kano wonder mabbe galleje hemre nay kanyon won ko heboy indu konda ndartna himbe kemi nayo e noga e yetato
taydu wi ama no han tawe hono himbe wernu bebben endan du konda wallitaama
ɗum ɗu kondan tawama ko to galleji capanɗe jeɗɗi e jeɗɗi no enɗa nder mum tawa himɓe kemenayo e capanɗe jeɗɗo e ɗiɗo wallita ɓe aada keɓe kokkan dufa hannde en hono kulle goɗɗe gollitirteɗe kankae wona ñamirno kam wonno ko nandi e daague en e sowoji en e gude en e kulle goɗɗe gollitirteɗe kano woni wakkati mo kalama o endan ɗum yettaki tafu
fadde duni fedde hawjinde filla fedde leɗɗe duniyaare hawjinde filla ñamri nde ne wadda ballaga muɗum kwatto nimɓe hemre naati nder leyɗe muɗumane mbiyen koti to enda Nigeria. Nder ceeɗu woni wattoɓe kalijeje ɓe région Agadez no tawda e saɗorma Allah e faɗo ndiyam wongo no ɓuyto. Ɗum do saabi ko demal alkama dene molo ɓuytiri yeru no Hammed Uwa, ɗum woni hoorejo suudu hawjunde filla demal région Agadez on haaliri. O haali du dalila ko ɓuyti faɗo ndiyam gon kanko goto on Musa Mamman yettide e makko.
Ɗo faɗo ndiyan ɗam sembe mum ɓuytiri sanne nokku nokku du ɗum waɗiri diyele ɗe gonga toɓi fa ili ñami nokkuje gon amma ɗe daraki noon fuu faa ɗe kebbina faɗo diyele ɗen. Ɗum ɗum waɗi ko nokkuje gon sembe ndiyan ɗam ɓuytiri. Woɓɓe kay nder ami mbagollay nokkuje mumɓen, woɓɓe du mbani ko golli hikka keɓay gollir no welir ɗum en, na ko ɓe ɓuyti nokkuje maɓɓe ɓe ndemi nokkuwel seɗɗa. Ɗum ɗum ɓuytiri keɓal maɓɓe ngam ba alkamaje, ngam ba nokkure to alkamari remete e dene ɗen fuu ɓuytama nden ko golla. An kay ni ɗum fuu ɗum waɗiraka hikka hano noon ɗum andiranu
ndenno.
Fahande ni en jaha Agadez, ɗum woni golloɓe kalijeje mawɗe nder ayi région Agadez on no tawda e o saɗorma goto Allah e faɗo ndiyam ɓuytingo ngo. Kanjum waɗi koɓe ponni nokkuje maɓɓe toɓe gollototo batte o saɗorma. Yeru no lawalira bo mawɗo Sarusi Kawjiɗo filla ndiyam e laaɓal mo région on famminiri Moussa Mamman.
Aujourd'hui on exploite une
hande nokkuje mawde gonano golle tawi du areden illa de denno den kanje gonano golliri wala ko beida de jewamu du ni sey wi e baade ɓuytiraki. Fado diyele den tobo wadango der hitane den kan en beidata sembe mum. Do hande der ayir demobe amin duudi denne ko hani woni dum gollira sembe fado diyam cakantaraje den deno hida himbe beido to sembe fado diyam gon wala sembe sey dum daro no wade ko diyam hebo ko hejorta.
Recherche de la nappe autour de ces puits.
Remoɓe ɓe département ye Mayayi région Maradi, ɗum woni cirguilanake ndungu hitande hikka ko duɓujinaji ɗiɗi e sappo e jeenayyi ɗum. Kanƴum woni jorade guese e birguinol muɗum. Issoufou ni Abou Demo noon mo wuro Duku Duku commune mo kanam bakace Maradi no watta dande yahde e hooreɓe hawjiɓe. Ɗum woni ɓe gaddani awdiri e birguiri engrais dow ko yaawi. Saybou Issoufou Saybou ko yewtide e makko nani kowi.
Miɗen jooru, miɗen peƴƴe giye ɗen, miɗen iptina, miɗen buwa du gese amin min moƴƴina fa woɗa, miɗen gollida engrais, miɗen cankitamu nder gese ɗen min keɗo to ɗum. Hande min ngala awitirde lobbiri gawri e ñebbe fuu engrais o du e hoore mum heƴoraymi. Ndenne miɗen gatta dane e gomnati wallira min keɓa engrais on e awdiri din fuu nder wakkati kanaɗo to ɗum ñawlu. Gandegon se ñawli den ko gomnati wadda engrais o wi'a engrais on no ɗum tawi du wala ko o nafirta. Ni watta ko barke deme ɗen keɓa de engrais on hiɓila wama. Ndenne o wadde o ɓanne hadde amin ko watta illa min gaɗi haaju makko sey min adowa min gadda min
gollira.
Nani fande ufal goruwal Zaria mangol ngol torrungol nimɓe wuro ngol, ɗum woni Sembe haala hawrinde ɗiɗaɓere ko mairi mawɗo mo Maradi on tawda e nder jeɗɗire nde. Woɗi duni mangu goruwal ngol no woodi ko rimanta nimɓe wuro e Far Arzuku région on. No Mansour Lawali dekkiɗo do maire Gallure on wi Mohamed Maman Maradi jewtiɗiɗo e makko.
Ɗum laawol manngol noon enɗan dow fii luumo, ndenne jannde won ko watte dow muɗum. So nini muraɗo o fuu gasi nde min kokki luumo ngo wakkati ngo hokka nde ni wonno ko fa hannden campagne on enɗan fuɗɗoto gollal muɗum. So celɗi accirama ni enɗan honnoon ko waddato hono bonondaji sanne, ɗum wonno no wadda hono bononda ndiyam no waddu konna ñawuji goɗɗi naata. So ni heɓama ɗum moƴƴinama ɗum laatake taariki mawɗo o. Hun noon komin koƴi min gatti yeeso ngam batte min keɓa gollal ngal waɗɗo dow ko yaawi ngam heɓa tawe hon torraji enda fo
hisama.
Noni hande noga e tati lewru avril o woni ko batu ñalande ittanande leyɗe duniyaru ngam dewte e winduɓe ɗum waɗa. Ɗum du no tawa e nder wallude dewte jangge e reenude ɗum. Samboni Mustapha Kawjiɗo ɗereji to Sarusi Kawjiɗo filla windoɓe dewte e yumoɓe ɗon haali dalila majum. Rafika Attahre yewtide e makko.
ano tindinore ko waɗe kanni min gaɗi min kolli himɓe no waɗo ɗum joɗɗini no waɗe du goɗɗum feere gon wi'e waɗe ko hani ni woni ɗum tawi ko no wuɗiri ɗum daara ko ɓuri wuɗude komin kolli ɗum du golle ñeñal no e fina tawa nder goduɗo ko fondita moƴƴina fuu no wawi ɓeydi fondite moƴƴine fa hoɗa neɗɗo fuu he giɗe mum ko weli goɗɗo wela goɗɗo amma ko wadda fuu gam ɓeyde miɗen gollira ɗum gam himɓe du gadda ko watta ɗum moƴƴine ɗum fondite kanni waɗi min gaddi min kolli ɓe ko heegi fuu kam min gaɗata
o wonno fijo waɗango to endan comité de mane filla sigila to endan ano batu yiɗango waɗe to endan tilaberi inditirangu cellal o ko duɓujinaji ɗiɗi e sappo e jeenayi enon ni mbiya e dow lawol goto ngol ɗo ni mbiyano mande ko fedde hawjine filla sigila ɗum woni fijo capanɗe jeego e goaɓol yiɗango waɗe to endano inditirango 18 décembre tilaberi cendalo no woni e hoorem woɗi du mande nde fuɗɗi no wadda ko mbi'en haalaji do internet yeeru no seyni gagara kalo do inde tilaberi cendala on famminiri gongo mamad dantanino dima e cellalo
le droit est respecté sur tous les ouvrages qui sont
lawol jinganade hakke gol e bindi inde mu'en andabe be kam en hakke mu'en min jingantu de dewtere windama fa fiyama waddama do to sarusi ami de goddo no hidi nawtorode seyde yami to goddo du golliride de hebay lawol to jeydede on no wawi waddi boytaki mun to sarusi ami o de waddi boytaki mun du no hani wi'e waddi seyde mu waddi inde jomun du den min noddabe be fudido min tefa naral hakkune mabbe gollididdo dewtere den sey min ƴama ɗum hokka joom dewtere den hakke mum de salake sey min jaramo yeeso cuuɗi kiite lebbi jeegom fuu miɗen noddaɓe miɗen kokkaɓe neɗɗo fuu deydey e dewtere mum nahe luumaku dewtere mum joni ɗum joom en dewte ɓe dewte mumen tawa nder luumo no conne kam min artirta winduɓe inɗe mumen ko watta hitaande muɓɓere hakke mabɓe fota gam dewte mabɓe no ɓurdodiri
luumofonction de perception
ɗum ni woni batu gaɗaɗo hannde noga e tati lewru avril ko ittanaɗo filla ɗum woni dewte e windoɓe mum ko latiɗo biyeteɗo ɗo endan Samba Mustapha kawjiɗo dow filla Sarusi kawjiɗo windoɓe dewte e yimoɓe haali ko attatawe ɓe keeɓi hakkeje muɗum
gaya do radio fara'a
lamba capanɗe jeenayi toɓɓere e tati fm tesawa
do radio tarmamoi lamba capanɗe jeenayi e jeɗɗi toɓɓere joyi fm
birnin konni do radio niya
lamba capanɗe jeenayi e jeɗɗi toɓɓere joyi fm belle yara
do radio dallol lamba capanɗe jeenayi e jeegom fm
studio kalangu
nomantire garta e yewtere meɗen pindira ɗum woni laamu tubal ɓurgu ɓoyde nder Niger kan woni go arewa nder région Doso laamu du latingu duuɓi mum keme joyi ni laamiɓe capanɗe tato e tato kamɓe goni ko lomtodiri kamƴum waddi ko bandimi Hawa Ousmane ye yewtido e Ahmad Sabo laamiɗo keso kalɗo tarifi ngulaamu
laamiɗo capantato e tataɓo mo arewa kañum woni ko mela sappo e tati lewru avril ko ƴaɓɓi ɗum o woni Alhaji Amadou Sabo lomto waynade konɗal laamiɗo mbiyeten Alhaji Amadou Gawo kanko Alhaji Amadou Sabo laamiɗo keso mo arewa o endan ni omo halna hen ɗo endan tariki arewa
suude arawa asul
wuddu mawriɓe ƴuwana leydi Borno mama mabɓe ko warider cakantaraji ɗen sey tawi bawra e sarawniya nden dewgal naati caka makko e ɓe o tawi ɓen nden raɓɓinol haala ni to mawriɓe ƴuwini hannden ni waɗan duuɓi keme joyi e ko deki min du woni laamiɗo woronje e tataɓo mellaɗo sarkin arewa laamu amin nguni ɓaale nayyi kawtigo no woodi himɓe bosari no woodi himɓe lettugare no woodi ɓe geeɓe no woodi du ƴuuɓe e bila ɓaale nayyi ɗe fuu e neɗɗo goto ƴuwi ɗum layuni waɗi hannden ɓe gaɗi geɓe geɓe
nder laamu arewa o rewɓe ne no goodi nokku mu'en na
no woodi ngam rewɓe ɓe sembe mu'en no tawa nder ko deki kan du laamu ngu hannden nder maɓɓe no woodi sarawniya ano laamiɗo rewɓe no woodi du magajiya ano kokkaɗo jooɗo jonde inna laamiɗo
ko ɗum woni sembe rewɓe eley fii laamu arewa ngu
sarawniya hano laamiɗo rewɓe o kan hawjoto huunde fuu ko ƴeewatta filla rewɓe ɗo nder leydi arewa magajiya o du kan watta jooɗo dow jonde inna laamiɗo e himɓe leydi din kanko du huunde fuu ko ƴeewata ɓurna himɓe ɓe arewa kanko hakkilto he majjum laamiɗo e hoore mum omo hollita ɗum himɓe du no tokkira har makko keɓa laawol he laamiɗo on nden gaɗa goɗɗum nder leydi
noyi jonde maɓɓe kamɓe rewɓe kanankoɓɓe wontiri e rewɓe horiɓe wonɓe nder wuuro
to ina gani ne kun sha
to mido mila ko idun woyi hollude der tele kulle de be gadi na de be ardi gadul mu an huwa lamna wuroji na waddande himbe ballagaji minen he ko e amin rewbe be no boyi waddande min balla sanne fa hana sedda gam ir ballaka henno fu haja illa be kala nama to ka hebake denne sani yettore Allah
ya kai kusam
himbe tawabe der hawju lawum ben gadan woronje e kudiki no wodi my father no wodi waziri e wobbe kade
don to kibaruji med e fulfulde tili kirten to jangirta.